Yeah.
Oh na 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 na.
This is Black African Angel. African Angel. Hello, Jem Dollar. Hello, Jem. Call me Mr. Dad again.
Let's get cutting.
Mulichuan Tomaros.
Bana Bamba.
Tamai Zivala. Koma Klasi. Alus Katela. Zape Manenti Kwanu. Zaruna Nikonjile. Bye bye. Kitaba Zivala. Koma Klasi. Alus Katela. Zape Manenti Kwanu. Zaruna Nikonjile. Bye bye.
Jole fakendunga Aniko ni kulibala womwinga Kona kupea jole ni womada muna mwinga
yes.
Aniko ni kulibala wonangana Akaba tuya nishiyomi na anangana Aniko ni kulibala woshitono Ati size kuli lube ni mubano Aniko ni kulibala kalaluka Unlutieli balo jole fakendi kwa luka Aniko ni kulibala wonjamba Ilibo no master walipalo wakamba
yes.
Siale hande fogu Mr. Gabi Kumilibala mobilo waka nitia niziwi
yes.
Na milaeza womada muka moja ati sewu bilo waka kulivu yote
Itaba ezivala kwa makilasi alusikatela za permanenti kwanu
Zaruna likonjile bye bye
Kitaba ezivala kwa makilasi alusikatela za permanenti kwanu
Zaruna likonjile bye bye
Chwana, ni manyando akaba twana Ani upula kuzwa 209 Ani kalisa mina grade 1 Kulicheza faniti kimawani Ani upula fela mitengi yani Inge sazibini muselo wani Kutichwele fase nifeza mwami Seni ya kuyotu usaba shemi Ni hata vile ahulu valikani Feza skolo kilito onolo Chwele luye liova hata upilo Baba mune vakeni mwamilolo Basari ne vakeni mwamanyalo Swafa, wana lutia kumela ni mafufa Kuyo fite mumbuzo wa kusalifa Zeni tutile kifoka mufa
Itaba ezivala kwa makilasi alusikatela za permanenti kwanu
Zaruna likonjile bye bye
Kitaba ezivala kwa makilasi alusikatela za permanenti kwanu
Zaruna likonjile bye bye
Tiengeli mota la jeriko
yes.
Nina chwale fama kandende na tuta Kubona evano kubona wakuta Paniki nibona vafesa
yes.
Taboi niena walaeza
yes.
Jekiti usiale kakoso Mbeleke katata mfumane mipuzo
Let me thank you to all my teachers I will end with all my niggas Eni nitane nizi blanki Neni kudwanga inge kuli nikanjangi Amu boneli kaze nizi vile Kaufela nanya kipendi eni nwile Magikani waka musiale Kafumananga mipuzo Bani kicholero aitaiza Kihande chona mine alufeza Anikone kulibara ebano Mulikana kauza maefonya ni mubano
Itaba ezivala kwa makilasi alusikatela Za permanenti kwanu Zaruna likonjile
bye bye Zaruna likonjile bye bye
Itaba ezivala kwa makilasi alusikatela Za permanenti kwanu
Zaruna likonjile bye bye